Teni wa kupita tu, lakini wewe watawala milele. Yesterday, today, and forevermore. Yesterday, today, and forevermore. Lord, you reign.
Kamwe hautawahi kubadilika. Jinsi ulivyokuwa jana, ni hivyo uko leo, na ni hivyo utakaa hata milele. Enzi yako inatawala milele. Ufalme wako hauna mwisho. You are the God that will reign forever. Yesterday, today, and forevermore. Ewe ni Mungu wa baba zetu na babu zetu, hadi leo unatawala. Tunakupa shangwe, tunakupa heshima, tunakupa utukufu, sababu wewe ni baba wa falme zote na mataifa na kila kabila na kila lugha. Uimidiwe, utukuzwe, ushangiliwe, uabudiwe, upewe sifa milele hata milele, daima daima. Wewe ni Mungu, uimidiwe na ubarikiwe. We give you glory and the honor to you, our Savior and our Lord. In Jesus' mighty name, amen.
yesterday. Yesterday, today, and forever, amor.